Nina mngana mina sebenza futhi nomuzi kengabo Niti mamela wemngani Ngoba mina ngemali Nina mngana mina sebenza futhi nomuzi kengabo Niti mamela wemngani Ngoba mina ngemali Nina mngana mina sebenza futhi nomuzi kengabo Inkinga yami yindoda mngani Anginayo indoda Anginawo umuzi Anginawo umeme Inkinga yami yindoda mngani Anginayo indoda Anginawo umuzi Anginawo umeme Wena mngana mndlanta Watola umuzi washata Wena mngana munabantwa Wena umfazi pelele Wena mngana munenhlanhla Watola umendo washata Wena mngana munabantwa Wena umfazi pelele Uwane ndoda yenhlanhla Inhlanhla engenamuthi Inhlanhla ongeke wayithwalela
Don't go to the toilet.
I'm moving on key.